Tlanitis is the thing, yeah. Kasi why loko n'wana dumile mfeti mu respect a blind mu ku boss. Na wena mfeti u fanekele twisana wena u boss hi wexe mfeti. Pusha the thing mfeti hinkwenu ta fikelela ta.
Vafana va ka Gaza have a question. Kasi vutomi lebyi mi byanyaka byi na passion. Vona mi ngo luza tinyiko nga ri fashion. Kumbe mukhalabyini hi tiwani mi ya ku tendeni. Kumbe mukanganyisa hi 350 yi nga ku pendeni. Loko mi vasati a ni ta kume ya ku feveni. Hayi ka manyumisa vo 7. Every day, mi rilala swa kahle, mi hanya bya minkwahle. Kasi why mi ri swani mi teka kahle. Mo cukumeta nyiku na a ma yi lavi na mla ku kuma swivupfeni ku fana na tihayina. Fane ni mi fayina, lani ni lo sayina. Yeah, mo cukumeta nyiku na.
Kalikahlani twisis the thing.
Na xibutiso ni nga nikiwa xona mayelana na vutomi a ni hembi for sure. Loka Gaza ni mi khomele question ende a taranga ri kumbe ko wa foni va kombe kwa nchuwan khale phuxa tsonga rap se ni hundle mi clean 45 cm ni nghena boxini mi ni vona ndlela zinse majita na mbutisa kasi mi byi hanya njhani ni kumbe ku na mission. I don't give a damn one tiva ni ri xikolweni ma ni mi king so that's why tshama ni gripeni ni nghena ni ri high everywhere na le molweni vela mi swi tiva ku ri sente ku one u do all that da tivese ntlhela ni lahla vhiki na vhiki twana beat ni kipa yi tiyile gerini beka manjeli ku fambeni ya mahlweni a engetleli mahatla ni yile mepeni a mi swi vonile kuleli jojile ku dumeni ni khome dogo pika lova wa the app so I'm rapper tell me what about vhikile think about mbalula ni ta ka ntsongo ngova fani beef ni ta mi halula ni twa mahaya mi ku mi hayi mina ni ta mi hawuli phela vona nga ta pona hinkulu mi le khontweni mi biwana mi dula ni khome tira sel 2 mabayizi i why is a pellet someone
I'm gagazan in a question a question in a question a question in a question a question in a question in a question in me and in a question why me go go not bozo now when I bozo gagazan in a question 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 in me in a question why go na bozo ku vena when I bozo.